nga sonjeni zulu Wokululeka moya wami ngilele Tina abashayela nga sonjeni zulu 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 Wokululeka moya wami ngilele Tina abashayela nga sonjeni zulu Sizali chomkabeni wathewa sona ndisa ngikufuna Sizindlo sizali chomkabeni wathewa sona ndisa ngikufuna Sizindlo sizali chomkabeni wathewa sona ndisa ngikufuna Wokululeka moya wami ngilele Tina abashayela ngoma sonjeni zulu Wokululeka moya wami ngilele Tina abashayela ngoma sonjeni zulu Ume samba no mari sonjeni zulu sokushaya
Sonjeni zulu
Ume samba no mari
sonjeni zulu sokushaya
Sonjeni zulu samba nochoha
Sonjeni zulu sokushaya
Sonjeni zulu samba nochafe
Sonjeni zulu sokushaya
Sonjeni zulu uthele mindilo
Sonjeni zulu sokushaya
Sonjeni zulu ukululeka moya wami
Sonjeni
zulu kuna abashayela Wokululeka moya wami
ngilele
Kuna abashayela ngoma sonjeni zulu
Sonjeni
Sizindlo sizalithemtabeni wathewa sona ndisa ngikufuna Sizindlo sizalithemtabeni wathewa sona ndisa
ngikufuna
Akululeka moya wami Sizindlo abashayela ngoma sonjeni
zulu
Akululeka moya wami Tina abashayela ngoma sonjeni
zulu Sonjeni zulu sokushaya Sonjeni zulu
Samba no mari
Sizongeni zulu sokushaya Sizongeni zulu
Ulo samba no mari
Sizongeni zulu sokushaya Sizongeni zulu
Ulo samba no chuha
Sizongeni zulu sokushaya Sizongeni zulu
Ulo samba no tafu
Sizongeni zulu sokushaya Sizongeni zulu
Ulo steli nengi Oh,